ca sini tini ta mazali nyonda mangu sikiti ca sini tini sikiti ca sini kifano chapendo langu kwako mwingine sioni limeni Sikai hata maskani Tafadhali nyonda wangu Sikiti kasini Tafadhali nyonda wangu Sikiti kasini Naumia
Naumia, Naumia.